Life game and they but you still gotta go slow. Wezi shindo umejilaza kwa godoro. Compromise stands zingine siya no no. System sick wezi cheza like you don't know. Jose leje pata nina ball na mami. Man I wish broke man attended of a thing. But check if the phone ili come siku miss. I took it as a man siku give excuses. Ezi likuwa chini but I still had to live up. I did what I did but I siku choose give up. The system is sick boy child acting weak. I don't know about you raising but I don't give a shit. But kauli kulio kitu buda take it as a man. Wezi kushino me take your L conscious in a bleed. Ni easy ku fake it like it's easy to cheat. But check it what you did you can't run from it. Mwacha pia ka high school hitu nioli kuja solo. Guilty kuwaga one man usitumiki kami fano. System inanuka na mnaibuta kakikolo. Ndo mana mnatufunza mlitufunga na kingoso nyororo. Ni heavy yo man neck tuko chain tuko slave. Napigia mtoi kibare juwa mefail in the test. Anakopi yo exam form 420 nest. Then kula na jipata ni madrinks na maye.
ICU system bedridden. Juu ya macheli mezingirwa na mafela. Madoki imbo yani morio wa hongo. Cladi official white na wanalingo. Bonge ni ngoso walimu wali die. Jifanye mswahili babaishi wa uhai. Bebeshwa mfupa design ya tie. Right now chana ngoso ni kama ufai. Ni six system sin ni jango. Itabidu mejamini au geuzwe pengo. Ni venye kuko vitu kondo tigondo. Pate e-clout bila ish na mboko. Wana inspire wakivali ya suti. Na buti fiti fiti za kupewa saluti. Ndani ni same wanadamu atosheki. Wezi ngoja akusave kwa mese ya usiki.
Play on the beat.
Bando mana natuka chozi. Cheki, manit mando jipate juu ya ngazi. Usinulize mbona bangi. Tuwezi jipata mahali.